siyazi ukuthi ubheke icela umhulu wamaphoyisa, siyazi ukuthi uphethora amaphoyisa, kodwa thina njengoZulu besingeke singalivulela ibutho namakhosi bezokhala ukukudinisela bengabe besasibona. Yingakho mina ngishilo ngathi amaphoyisa awakhiphe ibhama ayibeke phansi sibulalane ngoyiqupha. Ngoba uRamaphosa ngisho bekuthiwa uphume kulelisanga elincane bese kukho nathi esangweni sethu. Ngoba mina ngu-3 second mina futhi ayikho
into engiyibona. Awuyinkunzi wena nyanga yami sizwe zonke zivumile. Dr. Mkholo 3 second. Awuyinkunzi ndoda. Awuyinkunzi wena Profesa Wotu sonke izizwe zivumile. Dr. Mkholo 3 second. Awuyinkunzi ndoda. Chabula usuyo bonga namaqhawe lawa owenzele ongumhlaba ngoba bapiyabe kula bantu besebe phuma bechabule usiza abantu awuphiwe emazulwini belansukela mfemane wanela abantu nabancane bona manje senjalo ngosi. Abantu awuphiwe emazulwini usukela mfemane wanela abantwana abancane namanje senjalo ndoda yize lonke manje sedlulile ithi uyinkunzi ndoda uyinkunzi nyanyama umhlaba wonke usuyinkunzi iSouth Africa yonke isivumile na pesha yabezilwane.